bafika kwakhona abantwana bami ithuba lokuba sibe kunye kwakhona kwinkqubo yethu ethi nali ibali. Awu ndiyanibulisa kaloku kwezo ndawo niphulaphuleni kuzo, khani ndiboleke ezo ndlebe zenu nisondele niphulaphule ibali lethu lalamhlanje lithi umvundla omncinane. Ngenye imini ke bantwana bam, kwathi kwakuzalwa umntwana kuloniko, kweza umakhulu Yansin wazokuhlala kunye nabo. Kwathi ke ngelithuba umama kaNiko ejonge umntwana, umakhulu Yansin kunye noNiko babedlala zonke izinto ezihlekisayo. Awu makhulu wam, sihleke kwidaba engaqondakaliyo. Kunjalo, make sijonge Niko. Babedlala ke bantwana bam imidlalo yasemajukujukweni, badlale imidlalo yokunxiba izinto ezintle, benze nesidiya. Ngamanye amaxesha ke babezoba okanye bafunde, ukuze ke xa befumene ithuba baye kwifama yabantwana, apho ke umakhulu Yansin kunye noNiko babesipha izilwanyana ukutya. Awu makhulu, uyazi into? Ndiyayithanda imivundla. Watsho uNiko bantwana bam. Oh, ngenene mzukulwane. Kutheni uthanda imivundla nje? Wabuza umakhulu. Siloko inditsibela xa ndiphethe iminqathi. Kwaye ke uyandiyeka, ndimbambazele, ndidlale ngoboya bakhe obuthambileyo, ndidlale nangendlebe zakhe. Umakhulu ke bantwana bam noNiko bachitha intsuku bonwabile. Kodwa kwathi ngenye imini, xa umakhulu Yansin kufuneka abuyele ekhayeni lakhe, waqumba uNiko bantwana bam. Hayi makhulu, wayengafuni ke ukuba umakhulu Yansin ahambe. Wayebenzela kaloku izinto ezihlekisayo amaxesha onke. Kodwa hayi njengomama wakhe kunye nomntwana wakho wabo omtsha. Kuphela ke into awayeyenza umntwana kukukhala, atye, asele, alale. Athi ngamanapukeni amanintsi anukayo ukuzingcolisa. Kwaye ke wayethatha lonke ixesha likamama wakhe. Ngoko ke wayengenalo umama ixesha likaNiko bantwana bam. Oh mzukulu, kumele ndihambe. Kodwa ke ndiza kubuya kwamsinye ndizokubona. Sifumane ixesha elaneleyo kuba sidlale, sive kamnandi. Akunjalo uma isikatebol? Hayi makhulu, hayi. Ndingusikatebol mna. Watsho equmbile uNiko bantwana bam. Ndingumvundla, ndijonge makhulu. Nangu ke bantwana bam, itsiba-tsiba uNiko ngoku engumvundla yokungena kwigumbi lakhe lokulala. Wavala ucango. Mvundlana umncinci. Watsho umakhulu Yansin kuNiko ekhwaza emnyango bantwana bam. Uyawufuna umnqathe? Hayi, andiwufuni makhulu. Watsho umvundlana umncinci bantwana bam. Igqabile lethasi lona. Wabuza umakhulu Yansin. Hayi makhulu, andifuni. Isiselo samaqunube awusifuni sona? Hayi makhulu, ndithe andifuni nto mna. Ndiyayazi ngokuba ufuna ntoni. Ndifuna ntoni makhulu? Oh hayi, kumele uphume apho ukuze wazi. Watsho ke bantwana bam umakhulu Yansin waluvula ucango umvundlana omncinane, waphumela ngaphandle kancinci. Phuma kancinane kwakhona, phuma uze kumvundlana. Watsho umakhulu Yansin waphumela ke bantwana bam ngaphandle umvundlana omncinci. Khawuphinde kwakhona, uphume kancinci usondele kum. Watsho ke umakhulu Yansin bantwana bam wambamba umvundlana omncinci emxhumela, emphuza nendawo ezimnyumbazayo. Wathi xa umakhulu Yansin ebuyela emva endlini yakhe, wahlala phantsi ngakumatshini wakhe wokuthunga. Wathunga ke apho, wathunga. Kwathi emva kweveki bantwana bam, uNoposi washiya ileta kwibhokisi yeleta kuloNiko. Yayisithi ke kukho ipasile yabo iseposini evela kumakhulu Yansin. Inokuba yintoni bethu xa nicinga bantwana bam? Mama, ndinepasile ndilindileyo eposini. Watsho uNiko bantwana bam. Oh, yantle ke loo nto. Masambi ke sana lam sokuyiphuthuma. Watsho umama kaNiko. Wayibona indlela onwabe ngayo unyana wakhe. Yile nto wathi mabakhawuleze bayokuyiphuthuma nokuba yintoni leyo. Mama, singamshiya umntwana endlini. Oh hayi Niko, ungayitsho njani into enjalo? UNiko ke wayifuna ukuba ibe nguye yedwa nomama wakhe. Kodwa ke balusongela usana bahamba nalo ngokukhawuleza bafika eposini. Yho, inkulu lipasile. Inokuba wonwabile nyhani. Latsho abantwana bam inenekazi kuNikho elalibanceda apho eposini. Wayinikezela ipasile ngokukhawuleza walibala ngomntwana uNikho. Into ayikhathalele ngoku kukufika ngokukhawuleza ekhayeni lakhe ukuze avule ipasile yakhe. Bafika ke endlini, wayivula ipasile uNikho, wakhupha into ngaphakathi. Kwaphuma impahla enomnqwazi neendlebe ezipinki kunye nebhulukwe efukufuku enomsila. Isuti yomvundla le mama. Wakhwaza ke uNikho watsho, watsiba-tsiba enovuyo onwabile kakhulu. Wabaleka ke abantwana bam waya kumama wakhe efuna amncedise kuyinxiba. Yho, yamfanela ke abantwana bam intle kakhulu. Umama wakhe wamanga umvundla wakhe omncinci. Kwathi xa umvundla lo omncinci etsiba-tsiba onwabile ejikeleza kwelo gumbi, wahleka kakhulu ngokungathi lelaxesha langaphambili phambi kokuba umntwana azalwe. Mama, kukho umntu onkqonkqozayo, watsho uNikho.
Molweni. Sendifikile. Uphi uNikho?
Watsho utata kaNikho xa efika endlini. Kodwa ngobo busuku wayengekho uNikho. Yayingumvundla omncinci kuphela. Nango ke bantwana bamutata nomvundla omncinci betsiba-tsiba indlu yonke. Wathi xa umvundla omncinane uphumla, wabiwa bubuthongo kuba wawudiniwe. Yena utata ke washiyeka esolula ezo ndlebe zakhe zinde zipinki. Ngosuku olulandelayo ke bantwana bam, kwakhona wayengekho uNikho. Nangolunye usuku, nangosuku olulandelayo, yayingumvundla omncinci kuphela. Zaqengqeleka intsuku neveki, kungekho Nikho bantwana bam. Ngamanye amaxesha ke utata kaNikho uyakuva esithi,
yho, akwaba uNikho benokubuya, ndiyamkhumbula kakhulu umntwana wam.
Kodwa umvundlana omncinci bantwana bam wawuqhubeka wona utsiba-tsiba. Ngenye imini kwisidlo sakusasa, indlebe yomvundla omncinci yabheka ngaphambili, yaphinda yabuyela ngemva. Wahleka umntwana, yaphinda yabheka ngaphambili, waphinda umvundla omncinci wayibuyisela emva. Lwaphinda usana bantwana bam laphela intsini. Waphakama ke umvundla omncinci ushukumisa umsila wakhe ufukufuku. Lwahleka usana kwakhona. Yonke loo ntsasa bantwana bam umvundla omncinci wayisenza usana ukuba luhleke. Rhoqo ke luhleka usana lwabangela ukuba nawo umvundla omncinci uhleke kaloku. Kwakumnandi kubo ikhaya. Wathi umvundlana omncinci bantwana bam wayichithela isuti yakhe ngesiselo. Hayi Nikho, yintoni ngoku lo uyenzayo umntwana wam? Watsho umama wakhe ezama ukusula isuti leyo ngokukhawuleza. Kumele uyikhulule isuti yakho ukuze ndihlambe. Yho, bantwana bam, xa kuhlanjwa kaloku le suti yomvundla, uza kuphinda abe nguNikho kwakhona. Kodwa wathi xa uNikho eguqa phantsi eza kunxiba izihlangu zakhe, wajonga phakathi kwemilenze yakhe. Wabona usana ubhuti luncumile lujonge kuye. Waphakama uNikho wenza ubuso obuhlekisayo. Usana ke lungubhuti lwahleka kakhulu. Tshit, uNikho, wenza isandi. Uyayithanda le nto ndiyenzayo, akunjalo bhuti? Wabuza uNikho. Yho, bantwana bam, lagigitheka ke usana apho ngaloo mini. Nalo ke usana lwenza isandi singaqondakaliyo sokukhutywa, esabangela ukuba uNikho ahleke. Wayisixa ehleka uNikho kube kungona usana ubhuti ehlekayo. Nakusuku olulandelayo ke kwakufana kuNikho, yayilonwabo lungapheliyo. Umama wakhe wayede amvumele ukuba alutsalele usana kwigumbi lakhe lokulala ukuze badlale kunye. Ngelingephi xa umama wakhe engena kwelo gumbi yokumchazela ukuba isuti yakhe yomvundla yomile ukuze amncedise kwinxiba. Yho, wayexakekile uNikho edlala nobhuti, wayengenalo nexesha. Wasuka wathi, ngoku mama, mama wam, ingathi ndisayifundi le suti. Nako ke utata kaNikho engena endlini bantwana bam kungekho mvundla omncinci, yayinguNikho kuphela. Uzama ukwenza ntoni? Wabuza utata kaNikho. Ndihlala nosana ubhebhi bhuti tata.
Ndingadlala nam?
Ngokuqinisekileyo tata, izokudlala nathi, watsho uNikho bantwana bam. Ndiyeza ngoku bantwana bam, ndiza kudlala kunye nani, watsho utata kaNikho. Wazibandakanya ke kunye noNikho nosana ubhuti, badlala ebhedini kaNikho. Kwathi kusadlala wasuka umntwana ubhuti wabuya bubuthongo walala. Uniko ke bantwana bam wancitsa umama wakhe ukufaka umntwana wakhe kwindawo yakhe yokulala waze wampuza esithi busuku benzolo. Uniko ke wayokungena kuyakhe ibhedi esiva kamnandi kuba kaloku enomnina wakhe omncinci bekwazi ukudlala kunye naye. Isifundo sethu selibali bazali ingakumbi kuni sifunda ukuba abantwana bayalifuna ixesha labo nokuba sekukho umntwana omtsha ekhaya. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Akunyanzelekanga ukuba usoloko ulindelela la mabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungazifundela ke ibali nanini na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele bona, ndwendwela unaliibali.mobi kwimfonomfono yakho. Uya kusifumanela inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ubuyazi ukuba ke siyafumaneka kuFacebook nakuMixit. Khangela ke uxabangelo lwenaliibali ufumane amabali kunye neenkqubo ezimnandi kwezi ndawo zilandelayo. KwaZulu Natal, kwiSunday World, ngesiNgesi nangesiZulu. eGauteng kwiSunday World, ngesiNgesi nangesiZulu. Kanti ke Free State, kwiSunday World, ngesiNgesi nangesiSuthu. eNtshona Kapa, kwiSunday Time Express, ngesiNgesi nangesiXhosa. Kanti apha ke eMpuma Koloni, kwiDaily Dispatch, ngolwesibini. kwiHerald, ngolwesine, ngesiNgesi nangesiXhosa. Siphinde sibone kwakhona kwixesha elizayo. Ndinithanda nonke bomuntuza.